Oya, 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 oya. Tata mani metoka mile.
Hey, your Tron. Hey, your Tron.
Baby, kita tena baby. Wait, baby, usinone baby. Ama nikupeleke ugale, ama nikupeleke shopping, ama nikupeleke mbugani ukatai, mama.
Mama sika,
ama nikupeleke ugale, sema nikupeleke shopping, ama nikupeleke mbugani ukatai, mama.
Mama sika,
na umenuna, nuna, 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 unachanga,
unachanga.
Basi acha kununa, nuna, 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 unachanga,
unachanga.
Fanya kama unalamba lipsi, kwani ule mchezo ya umisi. Naomba mashavu ni kukisi, mtu wako moyo wanao tulisi. Ma baby, 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 ule mchezo
tukacheze tena na leo.
Baby, 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 ule mchezo
tukacheze tena na leo.
Kanipe leo, ukantowe ushambaku. Sare, sare, tukaluke misambaku. Kanipe leo, ukantowe ushambaku. Sare, sare, tukaluke misambaku. Kanipe leo, ukantowe ushambaku. Sare, sare, tukaluke misambaku.
Kanipe leo, ukantowe ushambaku. Sare, sare, tukaluke misambaku.
Oya, oya, oya. Oya we, oya, 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 peku, peku, nipite, niludie tena mama. Oya peku, peku, ni magodi, nila wama. Oya yetu, yetu, le mchezo, wakucheza kwa kuinama. Oya kwetu, kwetu, le mtao, kwetu, wetu, napenda nyama. Nyama, ye, nyama, we, nyama, ye, nyama. Panya kama unalamba lipsi, kwani ule mchezo ya umisi. Naomba mashavu ni kukisi, tu wako moe wanao tulisi. Ma baby, 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 ule mchezo
tukacheze tena na leo.
Baby, 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 ule mchezo
tukacheze tena na leo.
Twende ukanipe leo, ukantowe ushambaku. Sare, sare, tukaluke misambaku.
Twende ukanipe leo, ukantowe ushambaku.
Sare, sare, tukaluke misambaku. Twende ukanipe leo, ukantowe ushambaku. Sare, sare, tukaluke misambaku.
Twende ukanipe leo, ukantowe ushambaku. Sare, sare, tukaluke misambaku.
Oya, oya, oya.
Oya,
we. Oya, kumbe kenge.
The Mix Killer.
Oya.